Hey, check it.
Ink is amazing.
Get my mama goodbye, get my sisters a vibe. We be gone for some time, love you guys, bye bye. Struggle for my life, take it with the pain. Sorry, Mrs. Lev, Dame Chester elevate. Mama when you queen, mama when you star. Mama when you kill a kitty passing from the sky. Mama, 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 kwa moyo we wa kwanza. Juhudi nazofanya kwa mwingine sitopata. Wewe ndo pepo langu, waheri tu dunia. Na muthi mungu wangu, pindi ukilia. Wewe ni mama yangu, staki kurudia. Shika mkono wangu, tuteke ya dunia. Mama
nani, kama mama ye.
Mama when it's up.
Nani, kama mama ye. Nani, kama mama ye.
Mama when it's up.
Nani, kama mama ye. Kuna kama mama.
Hey. Check it. Mshukuru mama kanileta duniani. Kanilea, ndo mana misipungu wani. Kile tena omba ataka nisani. Mola si mtoe mama duniani. Kanifunza mengi ambayo sikutaka. Kama kupika na kutupataka. Ila siku sitabali kuyafuata. Kwa nindo maishu wazazi wanayotaka. It's such a blessing. Kila njia, yeah, you fought for me. Spiritually, physically, no forgetting mentally. Ulikubali kila adabu kukesha kulia. Hayo ni ya dunia mama.
Nani, kama mama ye.
Mama when it's up.
Nani, kama mama ye. Nani, kama mama ye.
Mama when it's up. Mama when it's tough. Mama when it's tough.